Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi radio ijwi rya Amerika ivugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na 22, naho mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Ariko rero ni mujye no kuri internet kuri wazitatu radio yacu ndasubiramo iyi adresse ya internet wa@radioyacu.voa.com kuri YouTube na Facebook VOA muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga rero koko. Mu Rwanda, ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije risaba leta kuganira n'abatavuga rumwe nayo. Ribihera he abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda? Iri shyaka rivuga ni bande? Ibiganiro byaba bigamije iki? Byakorwa gute? Ishyaka rimaze kubitangaza byakiriwe bite? Ibyo byose turabiganiraho na Honorable Député Frank Habineza, ni president w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Frank Habineza, nkuko mubizi, yaraniyamamaje yiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu 2017 aza ku mwanya wa gatatu. Yatorewe intebe ya depite mu 2018. Ntabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Depite Frank Habineza, muraho murakomeye.
Muraho cyane, muraho neza.
Yego yego. Mumeze mutese? Yee.
Turaho, turashimira Imana muri byose.
Nuko nuko. Noneho rero ishyaka ryanyu riti leta y'u Rwanda ikwiye kuganira n'abatavuga rumwe nayo. Akabazo ka mbere, abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda mwebwe muvuga ni bande?
Murakoze cyane kuba mwateguye kino kiganiro. Icya mbere ni uko abatavuga rumwe na leta twebwe twose twavuze yuko ari ababa bari cyane cyane abari hanze y'igihugu, baba abafite imitwe ya politike, haba harimo n'abo muri sosiyete sivire, haba n'abandi bavuga ngo bitwaje intwaro cyangwa se batazitwaje, abo bose twabashyize bose muri gurupe imwe kuko tubona benshi. Ariko tukongeraho yuko ko abakoze jenoside bo batarimo, kugira ngo nayo bisobanuke kuko abakoze jenoside hari umurongo byahawe uko bigenda. So nkumva ko icyo kintu nacyo cyasobanuka. Muri makeya sizi niba nari gusubira ikibazo warumbaje cya mbere.
Yego. Hanyuma rero ubwo ngubwo abakoze jenoside murabitsindagira yuko koko bo leta itagomba kuganira nabo, amategeko akaba ari yakurikizwa?
Kinzira ubu kenshi abantu bavuga ngo abakoze jenoside ngo bashaka kuvuga cyane bari muri FDLR. Tuzi yuko hari uburyo bwashyizeho leta y'u Rwanda na Nations Unies yuko uko bashyira intwaro hasi bagataha ndetse bakaza ari ikigo babahuguriramo ari cya Mutobo mu karere ka Musanze mu Ruhengeri, nabari Musanze nduba ari Nyabihu niba ntibeshe, baraza bakabahugura. Noneho ubwo urumva hari gahunda ariko babamenya ariko bageza ubushake bwabo kuri Loni n'ibindi byose ndabwo ni Monusco usanzwe bifite inzira zacu ndetse hari n'ikigo cy'igihugu cyagishinzwe gucyura impunzi ndetse no gufasha abavuye ku rugerero kibishinzwe urumva ko ibyo ni ibintu bisobanutse byacu ariko tuba tuvuga abandi bose batarebwa n'ibyo nibo tuvuga ko hagombye kujyaho ikigo kindi gitandukanye cy'igihugu twaba twakise mu cyongereza ngo political ombudsman council cyangwa se urwego rw'igihugu cyangwa ikigo cy'igihugu gishinzwe gukemura amakimbirane ya politiki noneho kikaba kigizwe n'abanyapolitike n'imitwe ya politiki yemewe mu rwanda ariko noneho akongerwaho n'abagize sosiyete sivili ariyo mu rwanda niyo hanze ndetse noneho naho kikategura gahunda y'ibyo biganiro kikamenya n'abagomba kuganirizwa ni bande ko nge sinakubwira ngo ubundabazi ngo naba ariko bo bareba ati naba bakabategura bakavuga ngo tuzaganira naba naba icyo bita purani bagashaho purani noneho icyo bita za kondisiyo z'ibiganiro ni izi bagashyiraho naho ibiganiro bizabera ku buryo nyine hari abavuga ko badashobora kuza mu rwanda kubera impamvu zabo zihariye cyangwa se z'umutekano bakabavuga ati aba badashobora kuza mu rwanda twaba twaganira nabo muri iki gihugu runaka icyo kigo kitagifite iyo manda cyangwa se ubwo bushobozi cyangwa ububasha bwo kuba cyaganira nabo cyabakoresha ibiganiro byose aho byumva byakunda ariko abantu bose bakumva ko bisangamo bose bafite uburenganzira bwo kuba barimo.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na Honorable Frank Habineza umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no guharanira ibidukikije byo mu Rwanda. Niko se Honorable, mbere yuko duha ijambo abanywanyi b'Ijwi rya Amerika, ibi bintu mumaze kubitangaza byakiriwe bite mu Rwanda?
Utandukanye navuga yuko uburyo bwa mbere nuko harabagishimiye ariko hari n'abandi batabisobanukiwe bavuze ngo twavuze ko dushaka kuganira na FDLR bamwe bakavuga ati abakoze jenoside kandi mu by'ukuri ntabwo tujye tuvuga FDLR cyangwa abakoze jenoside ntabwo tujye tuvuga ko twabaze gukora icyo bita press conference inama n'abanyamakuru turanabisobanura muri iyo nama n'abanyamakuru ariko nyuma yaho twakoze inkuru na Nigeria America ako gace kamwe nikajyamo niko abantu benshi bashimiyeho bavuga ati kuki mutabisobanuye kuri Nigeria America ubwo bivuze ko bose mwabatumiye tubakaba ngo twahindutse abavugizi ba FDLR cyangwa se twahindutse ibintu nk'ibyo byose noneho bamwe bacamo n'ibyo gutukana yewe hari n'undi umuntu w'umukinnyi witwa Sadate Munyakazi we noneho yashyizemo n'iyo gutukana no gusebanya birenze urugero zikabije cyane hari abandi bo bavuga ko batanze ibitekerezo bitandukanye tukajya tubasobanurira ku mbuga nkoranyambaga ndetse ni ibintu byagasweho cyane mu binyamakuru bitandukanye no ku maradiyo atandukanywe no mu mbuga za WhatsApp n'izindi zose na n'ubu yacaganiweho cyane ariko ikibi kirimo ni uko abantu barimo kukwita ngo twabaye abavugizi ba FDLR kandi ntabwo twabaye abavugizi ba FDLR abantu barakavuga ngo bavuga ibintu bibi byinshi cyane noneho batangiye no guhimba amafoto mabi amafoto n'ibigambo bibi cyane cyane uwo muntu ndimo kwiyama cyane witwa Sadate Munyakazi sinzi nta nicyo sinamuzi rwose sinzi n'icyo dupfa rwose ariko n'abandi nkawe bose numva ikintu cyiza ariko rero n'abandi bantu beza barimo gutanga ibisubizo cyangwa se ibitekerezo ba madamu Gabriel Makiwa barimo gutanga ibitekerezo nakumva ko twagumye kugira tugatanga ibitekerezo kuri izi ngingo tukumva kuko turi mu gihugu tugendera kuri demokarasi igihugu cyemera yuko abantu bagomba gutanga ibitekerezo cyangwa kigendera kuri ku mahame y'imitwe ya politiki itandukanye mu by'ukuri leta y'u Rwanda yo nta n'ikintu na kimwe iravuga ngo ihakare cyangwa ikore ikintu ikumva cyangwa nayo izatanga ibitekerezo byayo tuba dushinzwe gutanga ibitekerezo byacu na leta y'u Rwanda nayo izatanga ibyayo cyangwa se izagira ukuntu byakira ko n'ubundi ikunze kwakira ibitekerezo byacu so dufite icyizere yuko ntabwo birimo kuba imfabusa kuko bifite akamaro cyane kuko impamvu tubitanga nagira ngo nyisubiremo nk'ishyaka ryacu yanaya demokarasi nuko nyine bidukikije twemera yuko tubera politiki y'amahoro tukemera ko ibibazo byacu igihugu gifite bigomba gukemuka dukoresheje politiki y'amahoro yitwa twita no violence tukumva yuko inzira y'ibiganiro ari inzira yonyine ishobora gutanga umuti urambye tukavuga yuko inzira y'imirwano murarwana ariko intambara ntizijya zirangira muratsinda uyu munsi ejo bakavuka abandi kandi byaragaragaye natanga ugira nko muri nyungu bimaze hafi imyaka irenga ibiri ariko ntabwo birarangira n'ubu baracyariyo muri nyungu uko bati ibintu bizarangira byari kandi n'ejo bundi turi mu nama ya cyogamo marabikurikiye batwise amabisi bica abantu uko bati ibintu bizarangira byari ndabizi ndagize ariko dushyigikira gikomeye gifite ubushobozi ariko bati nta bundi bwe twakoresha ndemera yuko tutewe twakwitabara rwose ariko noneho mu gihe iyo abantu bashaka amahoro ntabwo abandi bavuga ngo bategura intambara nshaka amahoro ntabwo tugomba kugura tuvuga ngo tugategura tutegure n'ibiganiro bifashe kubona amahoro arandi kuko intambara zirica ntabwo zikiza niyo gahunda twumva rwose niho murongo twafashe yo kumva yuko tubona ubundi buryo twashobora gukemura ibibazo by'u Rwanda ariko noneho bikaba ibibazo bitari politiki gusa n'ibibazo sosiyali nayo abantu babiganiro niyo mpamvu tubona sosiyete sivili igomba kugira uruhare rukomeye cyane muri ibi biganiro tuganira ibibazo sosiyale ibibazo politike byo kuba ari ibintu byo kuganira gusa ngo bashaka gusangira imyanya ya politike gusa ahubwo yego nayo ni ngombwa ko abantu babiganiraho ariko biganiro tujye ni iki kituza kubana neza niyihe mpamvu hakiri ikibazo cy'impunzi kitarangira niyihe mpamvu abanyarwanda badataha ko leta yababwiye ngo batahe kuki badataha ibyo tukabiganiraho ni iki cyakuba kugira ngo abantu bose batahe ni iki cyakuba kugira ngo n'abadatashe bumve yuko nta kibazo bafitanye n'u Rwanda bashaka kuza gusura basure twese twumve ko turi mu gihugu nta muntu n'umwe ukumiriwe kugeza ubu leta yafunguye amarembo ariko bumva n'ubundi abantu ntibashaka gutaha urumva ngo hari impamvu
izo
mpamvu twaziganiraho
Honorable Habineza reka noneho duhamagare abanywanyi b'ijwi rya Amerika mwiganirire ariko hagati aho ngaho mbanze kuri Sadate wavuze mu izina ntabwo twari twiteguye yuko wavuga amazina y'abantu niyo mpamvu bishobotse ntabwo namenye ukuntu twavugana nabo kugira ngo nabo bivugire usibye ko tutabemerera gutukana nyine nk'uko wabivuze ibyo ntabwo twabemerera ariko rero ubwo burakari bwabo bakabwivugira ariko nabwo mu mahoro Sadate rero nimba twumva wagerageza kuduhamagara ku ijwi rya Amerika hanyuma tukaganira nawe ukavuga ibitekerezo byawe kubera ko Honorable Habineza yakuvuze mu mazina urumwe yavuze mu mazina ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ibiganiro leta y'u Rwanda ikwiye kubigirana n'abatavuga rumwe nayo kuri telefone dufite Gatolika Moza yanditse kuri Facebook y'ijwi rya Amerika ati niko bimeze bagomba kuganira bagomba kugirana ibiganiro ati ndi mu Rwanda mu majyaruguru mumvugishe none rero Moza ari Gatolika uraho neza
muraho Thomas
urakomeye
yego
mu majyaruguru y'u Rwanda uherereye ni mu kahe karere
ya ni mu karere ka Gicumbi
yego umwanya ni uwawe rero
nkuko bimeze abari ngombwa bwo kugirana ibiganiro kuko nimeze numva furake abitohozaho ngo bari ababa bari hanze y'u Rwanda arubuze baba batinya kuba bagera mu gihugu kugira ngo wenda bikandagira bitewe n'uko buntu bumva amakuru akivugwamo bikaba byaba ngombwa ko wenda baza bikandagira ariko bitewe n'abanyapolitiki wenda baba bari mu gihugu amakuru babumva ukuntu baba bigifashe bakavuga ku nyeke ariko buriya byaba byiza bashashe bahuriye ku meza bakaganira byaba byiza cyane ngewe n'urwo ruhare nashyiraho
niko se Mozari baganira kuki leta y'u Rwanda yaganira n'abatavuga rumwe nayo bakaganira kuki
baganira nyine ndabibona nk'abanyapolitiki nk'uriya nk'abakayumba Christopher urabona nk'igihe aba amaze wenda nko muri gereza bitewe no ariko abantu bareba kure basanga ko mu kutavuga rumwe kuba ririya shyaka yari yarashinzwe nyine buriya umuntu yitegereje neza asanga wenda n'icyo kibazo cyari kiri kuko yashinze ishyaka ritavuga rumwe na leta hari nibyo ko umuntu aba abibona
ye urakoze cyane
yego
Ijwi rya Amerika duhamagare na Ndagijimana Aniseti hanyuma honorable Habineza aze kubasubiriza hamwe. Ndagije Imana.
Ndabumva.
Urahura komeye.
Urakomeye neza.
Uherereye hese Ndagije Imana?
Herereye mu ntara y'Iburengerazuba.
Mukaye karere.
Karere ka Rusizi.
Rusizi.
Yego.
Ye, umwanya ni uwawe rero.
Ndagije
Imana, sinzi nimba wakurikiye dutangira iki kiganiro, honorable Habineza yavuze neza yuko bahekuye u Rwanda bo batari mu barebwa n'ibiganiro na gato. Ni amategeko agomba kubakurikirana.
Ariko mu Rwanda turaruzi abatavuga rumwe na rwose abenshi mu bari nyamwinshi abo ngabo. Ndagira ngo mbaze Franke, abo bandi avuga batavuga rumwe na leta ni bande? Nizi n'impamvu batavuga rumwe na leta ni izihe? Nuko batemera imiyoborere.
Ndagijima ntabwo akurikiye iki kiganiro tugitangira mbese iki kiganiro ntabwo akurikiye uko ndi kubyumva. Ni ukuvuga ngo uze gukurikira kuri internet, nimba ushobora kujya kuri internet uze kongera kumva ukuntu yabisobanuye abo bantu ni bande. Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nuko honorable Habineza,
karame
wabumvise rero aba bahungu babiri Gatolika Mozari uri Gicumbi na Ndagije Imana Niseti uri Rusizi.
Yego. Bombi ndabumvise kandi bombi batanze ibitekerezo byiza. Nkatwe nk'abantu bashyigikiye demokarasi nibyo twifuza yuko hambwa ntihabaho impande zombi, kumva yuko bamwe nka Gatolika avuze yuko yumva ko ibiganiro ari ngombwa, undi aravuga ati we yumva atari ngombwa. Urumva aho icyo nicyo twifuza nicyo rwose yuko iyo deba ibaho abantu babiganireho, kuko ubundi iyo bategura ibiganiro babanza kumvikana kucyo bita kuri principe. Principe nicyo kintu cya ngombwa cy'abantu kumvikana ese ibiganiro ni ngombwa, yego cyangwa oya. Kubera iki ari ngombwa? Kubera impamvu tube twagaragaje uko bizatanga umutekano n'amahoro arambye, kandi tukumva ko nyuma y'imyaka myinshi ibaye ibibazo tubona ko n'ubundi hari byinshi leta ikoze itari Rwanda ikoze byiza, ariko ibibazo by'abantu bateza umutekano mukeya ntabwo bijya birangira. Twavuga ati niyinze twakoresha yindi uretse isanzwe ikoreshwa. Nubwo mbere dukoresha inzira imwe ntisanzwe ibisubizo birambye, tugomba gushaka n'iyindi nzira. So mwumva ko uwo Mozari uri agaragaje n'abandi bakunzwe nka Profesa Kayumba Christophe agaragaza ibibazo byiwe, nibyo nari mvuze ngo n'abafite sosiyete sivile buda twagaragaje gusubirizamo na n'uwaruvuze wa Rusizi yuko abantu twifuza ko bajya muri ibiganiro ntabwo ari abanyapolitike gusa, hagomba kubaho abanyapolitike, abashinzwe sosiyete sivile yaba iyo mu Rwanda yaba iyo hanze, akabamo abamadini nabo bafite ibitekerezo byinshi cyane nabo bakatugira inama, akabamo nawo n'inararibonye abantu bazi amateka bamuze itito n'abandi bose nabo bakaba barimo banamushobora no gufasha no kuyobora. Noneho twese tukaba turi kumwe twese ari mu politiki iri mu Rwanda iri hanze tukumvikane. Noneho ikigo cy'igihugu twasabye cyabifasha kubitegura akabyo tushyira noneho za gahunda ni bandi bagomba gutumirwa. Nge ntabwo navuga ngo ndi hano ngo nze abantu barwanya leta y'u Rwanda bose ndabazi, ntabwo mbazi. Niyo bamwe bavuga ngo za P5 uzi ko arabayivuyemo sizi niyo igikora n'ibita kikora ibindi bivugwa byinshi cyane rimwe abayobozi bayo barafunze sizi niba bikihari cyangwa bitakihari. Ariko icyo tuzi yuko abitwaje intwaro barahari, tuzi yuko abarwanya leta barahari, buri munsi twumva babivuga ku mbuga nkoranyambaga kuri za YouTube barahari, ni iki twakora kugira ngo kino kibazo cyakemuka kuko kitaki tutafashe nyuma y'imyaka 2018 twibuhoye tatekereje iminzira twakoresha n'ubundi twaba tujye kuraga abana bacu igihugu kitari cyiza.
Radio Ijwi rya Amerika. Honorable, hano hari umuntu witwa Malik Shabazz yanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu ati abatavuga rumwe na leta ya Kagame babahe ko nabonye agira 99 n'ibice 7 mu 2017 wabaye wa gatatu mu matora inyuma ya Philippe Mpayimana we wari umukandida wigenga na Perezida Kagame wabonye amajwi 98% uyu nguyu ariko Malik Shabazz akavuga ko yabonye 99.7% mu magambo makeye kuko uyu nguyu Malik ntafite ukuri nibande batavuga rumwe na leta ya Kagame kandi mu matora yarabatsinze ku buryo bugaragara cyane.
Okay, urege no mu Rwanda barahari nubwo twatuza bo hanze hari n'abandi bifuza bakujya mu matora bashobora kuyajyamo ari no mu gihugu barahari ntabwo twavuga ko badahari barahari rwose nabo nje kujya kuvuga amazina ariko amateka arazwi yuko abifuza kujya mu matora bashobora kujya mu matora ntabwo bavuga ko bavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa ushaka narisubiramo n'amazina yabo nabo barahari. Noneho no hanze hari n'abandi bifuza kuza mu matora bari hanze niba byibuka neza haburangira ngo umwaka umwe cyangwa amezi makeya bamwe ntibashoboye no kuza bagarukira Nairobi babura ibyangombwa byo kuza mu Rwanda ntibahari sabo abo bose barahari. Navuga yuko ntabwo twafata muri rusange tube ngo abantu bose ni abajenosideri tukaba turimo gukabya rwose abantu bose ntabwo ari abajenosideri abantu bose ntabwo ari efudereri yego twasobanuye yuko efudereri n'abajenosideri bo ntabwo baguma kuza muri ibiganiro kuko hari inzira zihari zabo zibafasha gutaha ariko abandi bose ntabwo twagumye kubakumira twakumva ibitekerezo byabo baba bafite ibitekerezo abantu bamwe mu Rwanda bajya bavuga ngo kanaka mfite ibitekerezo bya paremutu cyangwa se by'iki iyo byose twabyumva ariko tukakuramo ibyiza cyangwa se tukakuramo umurongo umwe abanyarwanda bashobora kugenderaho kuburyo nta muntu ugomba guhezwa hanze yumva yuko ari mfite ibitekerezo bya runari cyangwa se ibitekerezo bya paremutu cyangwa se iby'ubwami cyangwa se iby'ubwami ibyo byose tukagira igihe twumva ko twese turimo kubaka igihugu kirambye nta muntu uzongera gutera igihugu kiwe kuko njye birambabaza kumva yuko kugomba guterwa n'abanyarwanda ahubwo twagombye kugira igisirikare cyacu kiturinda umwanzi wundi atari umunyarwanda.
Ijwi rya Amerika. Yego, Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri Isanga. Turaganira na Honorable Député Frank Habineza, umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, risaba leta y'u Rwanda kuganira n'abatavuga rumwe nayo. Kuri telefone dufite Nyandwi Nestor. Nyandwi?
Yego.
Uraho neza?
Mahoro mahoro.
Yego na mahoro. Uherereye he Nyandwi?
Uherereye mu ntara ya Cibitoki.
Mu Burundi?
Mu Burundi.
Yee, umwanya ni uwawe.
Jewe icyo navuga kugira ngo amakimbirane adveho nuko leta y'u Rwanda yoshira ibiganiro imbere.
Yego.
Imaze gushyira ibiganiro imbere na zijya ngorane zabajya baba bahunze bari hanze y'igihugu kugira ngo u Rwanda ruze ruronke amahoro atekanye babaho badasimbwa n'umutima ngo hanze hari ibyo batera nuko hobaho ibiganiro kuba bagwanya abari bo bose baba bari muri Congo cyangwa mu bindi bihugu bibakikije.
Ye Nyandwi urakoze.
Murakoze cyane kuba mwampaye ijambo kuri Ijwi rya Amerika.
Ye Ijwi rya Amerika. Hari umuntu wise mwise neza Emile yanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika ati ubwo ndi ku ruhande rwa leta yacu ndabizi ntimwampamagara. Mwise neza uratubeshyeye. Ku Ijwi rya Amerika buri muntu wese afite ijambo, ni radio yanyu, agatanga igitekerezo cye mu bwubahane, adatukana, adasebanya. Uratubeshyeye rero, ahubwo nimba unyumva ubu ngubu ohereza nimero yawe hanyuma tukwihere ijambo. Nubwo uri ku ruhande rwa leta n'uburenganzira bwawe bwo gutanga igitekerezo cyawe, ntabwo tuvuga ngo uri ku ruhande rwa leta utari ku ruhande rwa leta. iyi radio ni yanyu mwese mugatanga ibitekerezo byanyu ni radio ijwi rya Amerika nuko honorable Habineza rero Nyandwi Nestor nawe aragusha ku ngingo ati ibiganiro birakwiye
yego
uhari icyo wabivugaho hari icyo wabivugaho
icyo avuze nyine ni ko kuri twagaragaje yuko tukomeje kuvuga ngo ntabwo tuzaganira n'abantu kandi tuzi yuko bafitiye bavuga ngo banenga u Rwanda kandi bahora babinenga buri munsi ntitubyumve ngo tube twabikuraho tugane nabo kugira ngo bibe byavaho cyangwa dufatanye kubikuraho tuba turimo kwibesha ni ukuvuga ngo ngombwa baba bari mu gihugu baba bari hanze yaba ari sivile yaba ari abanyamadini twese dushize hamwe tukagira ibi biganiro ndetse cyangwa tujye no kwishyira mu cyuka Justice National ibintu bimeze nk'ibi abantu bose bakicara hamwe bakaganira byaba ari ikintu cyiza cyane cyadufasha guteza imbere igihugu cyacu yewe ari mu bukungu ari abantu bakubaka amazu yabo batekanye bagati inzu yanyu yubatse izamara n'imyaka 200 nta muntu uzayisenya urumva nicyo kintu tuba twifuza twumve ko dufite umutekano urambye tutatekereza kuzaterwa n'abana b'u Rwanda
radio ijwi rya Amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda kuri telefone dufite Ndayishimiye Eliezer Ndayishimiye urahura komeye uherereye hese Ndayishimiye
Je nihereye mu gihugu cy'u Burundi ahantu mu ntara ya Rumonge
ni ku mwanya n'uwawe
nanjye sinjya kure y'intererano abandi bari ko baravuga burya ibiganiro ni bya mbere bari bikwiye ko abo ba opoza hamwe hamwe na Leta ya Kagame bojya hamwe nyine bakaganira kuko ingufu za opoza n'ibizaza n'ibigiye hamwe ndizera neza ntahengeshimye ko u Rwanda rwateye imbere gusuma ujya kubaho udafise umuntu aguma abwira no ku bitaka ngo hati ubu biracika biracika icyo usanga ari byiza ataba kuvuga ngo ndafise umuntu wihariya umupoza ashaka ko ntera imbere muri cyane buriya bisanzwe ibiganiro n'ibyo bya mbere byari bikwiye hagati y'iyo miti ibiri
Ndayishimiye Eliezer urakoze
sawa murakoze nanjye ku ijambo muheze kiti
yee nuko hano nanone kuri Facebook ijwi rya Amerika VOA radio yacu hari umuntu wiyise baho Rwanda nuko arandika ati abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda niki bashaka gukora leta idakora honorable Habineza uyu muntu wamusubiza iki
urumva icyo bashaka gukora cyangwa se bifuza gukora ntabwo wakimenya batarazi ariko icyo tuzi nuko bashobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda kandi baranawuhungabanya icyo nicyo tuzi cyo kiragaragara hari ibimenyetso hari abateye muri Nyungwe hari abateye mu Ruhengeri hari abateye hari n'ibindi tutajya tumenya buriya polisi y'igihugu na n'izindi nzego z'umutekano zifite akazi zikora kenshi cyane tutajya tumenya zije ziburizamo zikaburizamo ibitero byinshi cyane tuvuga ngo tuzi ko bashobora guhungabanya umutekano wacu kandi barawuhungabanya icyo nicyo tuzi ako tuzi ko izo mbaraga bashyira mu guhungabanya umutekano dushoboye kuganira nabo tukumvikana nabo tukumvikana uburyo twafashanya mu kubakana igihugu ingufu zo gusenya zajya mu ngufu zajya mu kubaka none tukaboka igihugu kifite amahoro n'umutekano urambye
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite ndakeka ari Rwema amazina ye ntabwo yanditse neza arabitwibwirira mukanya niko witwa Rwema
yego
witwa Rwema
nitwa Emmanuel Semana Rwema
kubera ko kuri Facebook amazina yawe nduza mama machine yayanditse ukuntu nuko urakomeye
ndakomeye cyane muri aho radio y'u Amerika
yego yego uherereye hese Rwema
ubwo bumerereye nyamashoki mu ntara y'Iburengerazuba
yego mwanya ni uwawe
nk'uko mwari mwashyize ingingo ivuga iti ngo ese imitwe ya politiki itavuga rumwe n'u Rwanda yakorana n'u Rwanda yumva njye bidashoboka kuko usanga nta irahari ariko mu by'ukuri iyo urebye gahunda zabo usanga ari ari gahunda zo kubega ntibasobanurira umuturage ni izihe ntego mu by'ukuri bakora muri politiki zafasha abaturage mu kwiteza imbere. Nanone ugasanga barimo barakorera mu mashyamba ntibaza ngo bigaragaze. Twebwe rero nk'abaturage twumva nta kintu banatugezaho, nta nubwo dukeneye yuko wenda baza. Icyakora hari imirongo migari ahari uburyo ki bafatanya mu miyoborere bagahuza n'umuryango uyoboye ariwo FPR, ariko nabyo byafata igihe kinini kuko niba umuntu atumva kimwe n'ishyaka ririho numva rero icyo gihe ritahuza ngo bikunde.
Urakoze cyane. Yego,
ahubwo ikibazo nari mfite,
yego,
ese ahubwo iyo mitwe irahari ikorera hehe muri iki gihugu cy'u Rwanda? Murakoze.
Urashaka kuvuga mu Rwanda gusa se cyangwa?
Ngo mu Rwanda niho twibanze, kuko twebwe ntabwo tuzi niba iyo mitwe mibi hari koko yabikorera mu Rwanda, ntabwo tubizi.
Imitwe mibi?
Oya, imitwe imiryango itavuga rumwe n'u Rwanda.
None se ubwo ngo yabiri mu Rwanda itavuga rumwe n'u Rwanda gute? Komeza.
Ndimo kuvuga wenda habaye waba uhari ese umutwe utavuga rumwe n'u Rwanda mu bijyanye n'imiyoborere?
Nuko Rwema, usibye ko Honorable Habineza yari yabivuze, ariko reka abigusubiriremo. Urakoze.
Yego, murakoze cyane.
Honorable Habineza, ijambo ni ryawe.
Yego, murakoze cyane kandi nawe turamushimiye uko abibona. Avuga yuko mu by'ukuri ntabwo twavuga mu biganiro ngo ntabwo ari ngombwa, ni ngombwa. Warashaka kumenya ngo mu Rwanda barahari? Mu Rwanda hari abatavuga rumwe na leta barahari. Barahari abafite imitwe ya politiki itanditse itamasiteme n'amategeko barahari. Ntabwo ndi buvuge amazina yabo, ariko barahari, barazwi. Hari amazi iminsi badutera mu Rwanda, aho niba ari Nyamasheke azi abibera muri Nyungwe, azi bisi zacu bagize ejo bundi, azi yabereye za Nyabimata, azi yuko muri Nyungwe na n'ubu kugira ngo nanubu abasirikare bacu batumiriye umutekano hariyo, azi amagurupe ahari arwanya u Rwanda atandukanye rwose, sinzi n'amazina yayo, mbabaye ntabwo nzi amazina yayo, ariko nzi yuko nko mu gihugu cya Congo cya RDC harimo imitwe ngira ngo irenze ingahe nyinshi cyane, buri munsi bahindura amazina bakora imitwe mishasha bariyo, ariko hari inzego z'umutekano zibishinze zo zirabizi no kundusha, barabizi bazabitubwira. Tumaze kugera kuri ya prinsipe tuyemeranyijeho, noneho ni bande twaganira nabo? Ni ukuvuga ngo abo barahari rero aho hafi yavugaga, kandi bajya badutera no gutera u Rwanda. Ariko none hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye bya Afurika, i Burayi, muri Amerika n'ahandi hose barahari imitwe myinshi cyane itatwaje intwaro ariko itavuganwe na leta. Bahora babivuga kenshi cyane, usanga ku maradiyo hirya no hino, ariko no kuri za YouTube bariho, za Facebook bariho, naho batari. Urumva, niyo mpamvu tuvuga ngo ntabwo ari ngombwa ko abantu bose bumva ibintu kimwe, kuko ntabwo turi muri leta y'igitugu, turi muri leta ya demokarasi. Kubera ko abantu batagomba kumva ibintu kimwe, hari leta ishobora kuba ifite benshi bayumva, ariko n'abari batayumva bakavuga ibitekerezo byabo, noneho bakaba gushishoza, noneho bakavuga ati ibi ni byo byiza twareba byafasha kubaka igihugu. Naho ikintu kibi ni uko twakumva yuko abo bandi bose tugiye gukomeza kubihorera tubabwira ngo mutahe, ariko ntibataha. Kuko barabwira ngo batahe ntibataha, baravuga bashyira intwaro hasi ntibazishyira hasi. Kubera iki? Kuko hari ibintu bitari bitaragerwaho, n'ubagi twarugeraho bakashyira intwaro hasi, none twe tukubaka igihugu cyacu mu mahoro. Sinzi niba musubije neza, ntamusubije neza bwanjye, gusa nkongera nkasobanura.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndizera rero ko Rwema unyuzwe.
Ndanyuzwe rwose, murakoze cyane.
Umunsi mwiza.
Namwe.
Radio Ijwi rya Amerika, kuri telefone dufite kandi na Luc. Luc aratubwira andi mazina, kubera ko nawe kuri Facebook yanditse ntabwo bigaragara neza. Luc, uraho neza?
Ndaho, ndabaramukije.
Ubundi amazina yawe nyakuri ni nayahe?
Ni Rukundo Egide Bubanza mu ntara ya Bubanza
Rukundo Egide
Burundi
eh
eh
urashaka gutanga igitekerezo cyangwa ikibazo
ndashaka kubaza uwo mutumigo wacu eh umva ndashaka kubaza
Bazas telefone ya Rukundo igomba kuba ifite akabazo nuko mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndagije imana Abdul Salama yanditse ku ijwi rya Amerika kuri VOA radio yacu ati rwose niba bashaka amahoro arambye ibiganiro byari bikwiye kugira ngo gatebe gatoki yahututsi irangire mu gihugu buri munyarwanda yiyumve nk'umunyarwanda mu gihugu cye honorable Habineza ibinge bi wabivugaho iki
naina yikumojeho mvuga yuko hari abantu bavuga ibintu abantu bakita babashira mu gatebo mu kapare no hutu abandi bavuga ibintu bakabashira mu gatebo karunari ukumva nyine turacyagoswe n'amateka ya kera kuko tashora gutera intambwe numva ko twese twagombye kugira ahantu tukora politike ijyanye n'ibitekerezo atari politike ijyanye n'amoko cyangwa se n'amadini kuko iyo amadini ndakeka ko tumaze kubirenga mu Rwanda ariko ibintu by'amoko urumva abantu baracyafite umugozi ubaziritse mu bintu by'amoko kandi twagombye gukora politike n'ishyakari yacu ya demokarasi no kongera ibidukikije mu Rwanda Green Party twiyemeje yuko tuzakora politike ishingiye ku bitekerezo niba tunenga tukanenga politike y'uburezi politike y'ubuzima politike y'umutekano twageze ku by'umutekano n'ubutwererane tukabivugaho icyo uko tubyumva ariko tutagiye kuvuga ngo kanaka ni uwo kubu kanaka ni umunyedini yi kanaka ni uwo akarere kanaka ibyo bintu rwose ntabwo tubikunda ntabwo tuba byamagana rwose nagira ngo mfate n'umwanya wo kwamagana politiki z'amacakubiri iz'amoko iz'uturere inzo bavuga ngo n'abantara iyo twose turabyamagana ntabwo tubishyigikiye ariko nk'uwo mugabo kuno yaravuze tukore politiki itajyanye n'ibyo bintu by'amoko rwose tuganire ibintu byo kumva ngo kanaka na kanaka ngo abantu bazajya basubiranamo rwose turiho turebe ngo ni iki kimarira abaturage bacu cyabateza imbere kuko iyo bukeye twese dukeneye amazi yo kunywa dukeneye n'umuriro tukakina transport tukakina amashuri ko abantu bajya kwiga tukakina kwivuza nibyo twese dukenera tukakenera kurya ibyo nibyo dukenera cyane n'umutekano kugira ngo ushobore kutubunga kuturinda kwezi ibyo niyo abanyarwanda bakeneye iyo twagumye kuganiraho tukabanga ibiryamoko numva tugize ibiganiro byiza bikadufasha tukagenda bitukura muri ya mateka mabi ya kera tukagira mu murongo mwiza w'iterambere rirambye n'umutekano urambye twakwishima cyane
radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu mwanya nigeze kubabwira ko mwise neza Emil yavuze ati ubwo ndi ku ruhande rwa leta yacu ndabizi ntimwamamagara nimero yawe mwise neza noneho twayibonye ubu ngubu bari kukumpamagarira niba bakumboneye mwise neza mwise neza kwatita basi ubwo ngubwo turakomeza tumushake sinzi aho agannye mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington yes. DC mwise neza mwise neza leka sinzi ukuntu bimeze mbibutse ko muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga insanganyamatsiko rero ni ibiganiro hagati ya leta y'u Rwanda n'abatavuga rumwe nayo ni igitekerezo cy'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije turaganira rero na president waryo honorable député Frank Habineza abafasha bari kumbwira yuko mwise neza ari kuri telefone ariko giye sinzi impamvu atanyumva ngo asubize mwise neza we urakomeye
turakomeye mu Rwanda
uherereye hehe
ndi mu karere ka Rwamagana ni kamwe mu turere tugize intara y'Iburasirazuba ndagomba neza cyane
none kuki watubeshye ngo ubwo uri ku ruhande rwa leta ntabwo tuguhamagara
nsanzwe nkunda ijwi rya Amerika nsanzwe mbikunda ariko nibwo bwa mbere mvuganye n'ijwi rya Amerika mvaga rero cyane cyane iyo bihawe ibiganiro nk'ibi ngibi twumva ibiganiro by'abantu banenga Leta y'u Rwanda ubwo natanze igitekerezo rero numva ko wenda iyo mugiye guhamagara abantu mugira uko muhitamo ariko buziranejeje cyane kumva ko nanjye mumpamagaye numvaga bitari bushoboka ariko Imana ishimwe ko ikunda.
Iyi radiyo ni iyanyu, tugenda dufata amanimero gutyo uko mwayohereje kuri Facebook cyangwa se mwaduhamagaye ku bundi buryo, nuko tubaha ijambo rwose. Ntuki we ku giti cyawe ntukifungirane, ni uburenganzira bwawe rwose bwo gutanga igitekerezo cyawe icyo ari cyo cyose, wubahana n'abantu.
Ndabakunze cyane rwose.
Nuko gusha ku ngingo rero noneho
nabanje gusoma, njya gutanga igitekerezo cyanjye, nabanje gusoma ibyo mwarimu ashyize ku rubuga rwa Facebook, hanyuma nyine ntanga igitekerezo ariko ndavuga ngo bibaye ngombwa njyewe ndi imfubyi ndi imfubyi ya Jenoside nko mu muryango w'iwacu.
Yego.
Njyewe nta mwana n'umwe nabashije kurokokana nawe muri Jenoside yakorewe Abatutsi.
Imbore
bane mu muryango w'iwacu, hanyuma ingorane zo kubapfusha muri 1994 mburiramo papa, mburiramo n'ababyeyi ndetse n'indi miryango yose. Uyu munsi ndi mu gihugu mbona ko kimpa ibishoboka, ariko ibishoboka cyane ku mutima kugira ngo nongere kumva ko ndi mu gihugu cyanjye, kumpumuriza nibyo bya mbere.
Yego.
Ariko tugakunda na none n'ubumwe n'ubwiyunge bwo kutubwira ngo uyu wakwiciye, uyu utabitwaye neza mu mateka yacu, tugomba kubana kuko twese turi Abanyarwanda.
Ariko ukavuga uti sinzi ibyo abantu bita kutavuga rumwe n'ubutegetsi.
Ntabwo mbi twe turi mu gihugu turareba kuko abantu ba mbere bakagombye kuba tutavuga rumwe nabo, n'abantu ba mu Rwanda turimo ingeri zose. Hari abantu batwiciye tubana n'ubu ngubu, ushobora kumbwira uti tera intambwe ebyiri ugende umuntu wenda wakwiciye cyangwa yageze gute, tukajya tubana nabo ariko babashije kugendera muri ayo mateka, tugasaba imbabazi ku byo bakoreye abantu, hanyuma tukaba tubana. Aba naratushije, hakaba hari umuntu wanikiye ku ruhande, tubana mu mudugudu, tugira umudugudu akagari n'umurenge, uyu munsi tukaba tubana. Hanyuma reka mbisanishe rero n'abangaba batabitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi ku rwego twisumbuyeho. Umuntu kubera kuvuga ntabwo bitewe n'amakosa yakoze mu gihugu, kuvuga ngo ntabwo mvuga rumwe n'uyu muyobozi uriho kubera ko hari ibyo amubaza. Twebwe rero icyo twishimira, wa muntu hari abatashe benshi, ntabwo ndi bujye mu mazina, hari benshi barwarakabije baratashe bari batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse bari mu miti irwana ariko barataha, bakaza n'igihugu cyacu kikabaha imyanya mu gihugu, bakabaho bakabera aho ngaho, hari benshi ntabwo nabarondora.
Yego.
Abo iyo baje nivarije isembo igihugu, hari ijambo rimwe nakunze Habyarimana yavuga ngo ikirahuri cyaruze, icyo nshimira Leta yacu ni ukuvuga ngo buri munyarwanda aho ariho hose yataha abishatse, bitabaye ngo ndashyiraho condition zo gutaha akavuga ngo ndatashe, nyine ni igihugu n'icyo abanyarwanda bose ubishatse uwo ariwe wese agataha. Ariko navuze no mu gitekerezo cyane, navuze ngo iyo Green Party bivuga ngo abantu baganira, mbitangaho n'ibitekerezo navuga ngo hari ibyo tugomba kuganira nk'abanyarwanda, ubu nawe ugatavuga n'umwe n'abategetsi n'ubutegetsi nibazi mu Rwanda, murahari Rwanda ni urwacu rurahari, ahubwo umuntu araganiza mu buryo akavuga ngo njye nzajya kugira ngo ntahe, hari ibindi iyo agiye gutaha mu rugo rwe we yubakiye rwe nagashyiraho kondisiyo. Nicyo nashaka kuvuga, hari n'abanyarwanda bari hirya no hino, bari mu bihugu byo hanze, bari Burayi, ariko ntabwo u Rwanda ruriho imipaka y'uko umuntu agataha ngo aze avuga atari ku kindi gice, ntabwo numva ko kitagenda neza, ariko araza akagira bakibwira ntabwo abicisha mu itangazamakuru cyangwa ngo bishyireho. Natwe tubane mpamvu natanze n'ibitekerezo, hari byinshi tubona ko byaganirwa nk'uko dutanga ibitekerezo mu nteko z'abaturage, aho duhurira n'abayobozi bacu umuntu akababwira. Nibyo mba numva biba byiza cyane kurushaho ko umuntu yashyira komisiyo nawe aho bari hose n'abanyarwanda.
Ye mwise neza, urakoze. Yego, wari urimo wanzura.
Nange mvuga ngo hajyaga haba za Rwanda Day mu bihugu bitandukanye, umukuru w'igihugu cyacu akajya kuganira n'abo ngabo, aho aba yagiye sindagariwe, ariko iyo yagiye nkabona ibibazo bamubaza n'abo ngabo, nkabona ko bamubwira abafungurira amarembo. Donc Rwanda nubwo abanyarwanda miliyoni zirenga 10 z'abari mu Rwanda n'abari hano.
Ye, urakoze cyane. Emile, urakoze rwose. Hanyuma ntukifunge nyine nk'uko natangiye mbikubwira, ntukavuge ngo duhe ijambo abangaba bariya tukaribimba. Radio ni yanyu, mu bwubahane mukavuga ibitekerezo byanyu, mukabaza ibibazo abatumirwa, ni uburenganzira bwanyu. Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda. Honorable Habineza, uyu mugabo wamwumvise, mwise neza.
Yego, namwumvise. Kandi ndanamushimira gutekereza atanze. Gusa nyine kintu na mukosoraho gatoya ni uko abantu bose abanyapolitika kenshi iyo bagaragaza impamvu zabo zabuza gutaha, akenshi bazivuga ku mugaragaro. Iyo babivuze ku mugaragaro ntabwo wabisuzugura kandi babivuze ngo kubera impamvu iyi n'iyi, kuko tuzi kenshi cyane ko Leta y'u Rwanda bashishikariza kuza, ndetse tuzi yuko havuyeho na rya tegeko ry'ubuhunzi aseri yarukuyeho abantu muri Zambia nayo hose baguye mu matayi, ariko tuzi ko batataje. Ni ukuvuga ngo hari izo mpamvu zabuza gutaha tugomba kureba. Ese ko u Rwanda rwakimuye amarembo, ko u Rwanda rwifuriza abana babo gutaha, kuki bahora barurwanya, kuki bahora barunenga, kuki badataha? Izo mpamvu tuzirenge tukazisohoramo neza, nibwo tukamenya ngo u Rwanda umuntu asigare mu gihugu ahari, ariko atari kuvuga ngo yabujije cyangwa se ashaka kuza mu Rwanda, asigare iyo arimo guhaha cyangwa se yaboneyo ubutuza, ni ukuvuga ngo afite iyo byangombwa byo kubimwemerera gutura aho hantu nta kibazo. Ariko akavuga ati igihe cyose yashaka kuza mu Rwanda cyangwa se kuhagura ubutaka cyangwa se kuhagura inzu, nta cyamubuza kuza. Naho ibya Rwanda Day, amakuru dufite ni uko iyo perezida agiye hanze muri Rwanda Day abenshi ntabwo ajyayo, muri aya makuru turayafite twebwe. Abenshi hajyayo bamwe, abandi bagasigara. Kandi kuko n'abantu bo muri diaspora usanga nabo bariremo ibice bibiri, nacyo ni ikintu kibabaje cyane rwose, twifuza rwose cyane gucika. Usanga harimo bamwe bajya kuri ambasade, abandi bajya kuri ambasade, noneho ugasanga abajya kuri ambasade abatagiyeyo bakabita ko ari abanzi, noneho n'abatagiye kuri ambasade abatajyayo bariya bajyayo bakabita abanzi, ugasanga bombi bitana abanzi bose wa mugani, ugasanga kandi bose ari Abanyarwanda. Yewe, noneho babifitemo n'ibindi bice byagiye abantu bahungiye. Uwahunze 94 n'uwahunze muri 2000 usanga kenshi bashaka kuvuga nabo ngo wowe wahunze iri, wowe wakoze jenoside cyangwa se wowe ntabwo wayikoze, wowe ibintu nk'ibyo. Ugasanga n'ubuntu n'abantu bakikamo ibice kubera igihe gusa igihe bahungiye. Nurukavuga ati ibintu byose twagumye kugira ahantu tubiganire n'aba bantu bose, izo mpamvu zose zabateye guhunga cyangwa zibatera kuguma hanze, ese bamwe kuva ko bajya muri Rwanda bakareba perezida abantu ntibagiyeyo, tubiganireho tubishako ibisubizo birambye. Nta muntu duheje, ari uwo mu sosiyete sivile, ari uwo mu idini, ari uwo mu mitwe ya politike iri mu gihugu n'iri hanze, twese tukaganira tugashaka umuti urambye. Ndumva nibwo twabona amahoro arambye n'umutekano urambye.
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Emmanuel, hanyuma na Hamad, tubanzirize kuri Emmanuel. Emmanuel we,
niriwe neza.
Amazina yawe yose ni ayahe?
Ni Emmanuel abo Mugisha, ndi mu karere ka Kicukiro.
Ye, umwanya ni uwawe. Yego.
Yego, murakoze. Igitekerezo cyanjye, ndabanza gushimira abatumirwa mwatuzaniye. Nshimira na Frank ku gitekerezo yagize. Icyo gitekerezo kirakwiye kubera yuko u Rwanda ruzabaho, kubera yuko ruzagira amahoro, kubera ko abantu bicaye bakaganira. Umwe ntiyibone mu gace runaka cyangwa mu gice runaka, ahubwo tukamenya ko twese turi Abanyarwanda, tugashyira hamwe tukaganira kubitureba tugafatira imyanzuro hamwe. Naho uvuga ngo baraganira iki ngo batavuga rumwe naba byo batavugaho rumwe ni ibihe, niba nta bihari nibareke ubibona ukabibona ukundi azabivuge abivugire hamwe mu bandi nibarangije babyige nibabona bifite ishingiro babifatire umwanzuro. Ariko nta kuvuga ngo ntacyo baganira ngo batavuga rumwe ngo batavugaho rumwe ni ibihe, nibareke abicare babiganire. Nge nuko mbona yakagenze Frank ndabamushimira ku gitekerezo yagize.
Ye, urakoze cyane Emmanuel.
Namwe murakoze cyane.
Duhamagare na Hemad. Hemad we.
Nam.
Urakomeye.
Allo. Ndakomeye nakomeye cyane.
Uherereye he?
Hey, Kigali.
Kigali mu kahe karere?
Nyarugenge.
Eh, umwanya ni uwawe rero.
Eh, murakoze. Nshimira n'abantu bose bambanjirije. Ariko nange igitekerezo cyanjye nange nemera ko kuvuga rumwe ari ikintu abantu bose bakabayemo, yaba mu buryo buri politike yaba mu buzima busanzwe. Njyewe mbona ko umuco wo kutavuga rumwe ni mwiza, kandi abantu batavuga rumwe ntago si uko bangana. Niyo abantu bavukana ari abavandimwe cyangwa se muri famili ugasanga abantu hari ikintu batari kumvikanaho kandi bibabuza gukomeza kuba abavandimwe. Natwe rero nk'Abanyarwanda mu buryo wenda muri politike nemera ko kuvuga rumwe ariyo nzira y'amahoro n'amajyambere, kuko igihe abantu batavuze rumwe mbona yuko ari byo birangira, cyane cyane abagenerwabikorwa ari twe baturage dusa nk'aho ari twe tubihomberamo cyane, kuko dusubira inyuma aho twari tugeze mu mitekerereze mu bikorwa tugasubira inyuma. Igitekerezo rero cyiza kuri njyewe ni uko kuvuga rumwe ari byo, yaba abatabyumva ko atari byo ariko njye ntekereza ko byakabaye byo, kugira ngo twese hamwe tube bamwe, kugira ngo buri muntu wese yumve mu ndi ntubone ko uvuze iki ngiki ari umwanzi, ukora iki ngiki ari umwanzi, cyangwa se utavuga nkawe cyangwa se utakunda ibyo ukunda umufate nk'umwanzi, ahubwo twese tugahurira ku kintu kimwe cyitwa igihugu.
Yego.
Ntekereza ko rero mu bushake bwa politiki buri wese yakabyumvishije, n'abo bayobozi batuyobora mu nzego zose bakabyumva bakumva yuko kuvuga rumwe ariyo nzira y'ubumwe n'amajyambere. Kandi hari n'imvugo z'abahanga zivuga yuko burya igihe abantu bakuru cyangwa se abantu bafite ubumenyi cyangwa se ibintu kuruta abandi, iyo batavuze rumwe bakaganira ni inyungu za ba bandi babakurikira cyangwa se ba bandi bayoborwa. Igitekerezo cyanjye.
Urakoze Hama.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'Ikinyarwanda. Reka duhamagare na Uwishema hanyuma Habumugisha na Hamad. Nawishema rero Depite Frank Habineza kugira icyo avuga ku bitekerezo byabo bose. Uwishema.
Namna.
Urakomeye.
Yego.
Uherereye he?
Ndiana mu karere ka Rubavu.
Karuhango.
Rubavu.
Ye, umwanya ni uwawe rero.
Bo nanjye mbanje kubashimira ku bw'iki kiganiro mwa mwateguye cy'inyunguranabitekerezo. Gusa nkongera nkashimira abo mugabo hari neza mu bitekerezo bafite byo kugira ngo rebe ko yahuriza Abanyarwanda hamwe bujya nta kenda bagambiriye.
Yego.
Ikindi hari ikintu kiba kimeze nk'uburwayi umuntu abona ngaha muri iki gihugu, umuntu niba hari icyanyuranyijeho n'undi mu gutekereza, umuntu akaba mbese kwihanganira umuntu mudahuje ibitekerezo ugasanga ni ikibazo. Nk'uko hari neza yatanze icyo gitekerezo ugasanga ufite amabuye arayahururanye, ufite amanyugujugu, kandi aho ibyo bitekerezo biba binyuranye nibyo bivamo gusesengura umuntu agakuramo ikizima cyakubaka. Ku biganiro byo ku Banyarwanda birakenewe, kandi ari na ngombwa niba umuntu wese aho ari yumva byatanga umusaruro bigatanga amahoro nta muntu utabigunda. Ikindi abantu bajye bafata umuco wo kwihanganirana, kuko nibyo bizatuma ba abantu bashobora kuganira. Umuntu udashoboye kwihanganira umuvandimwe wawe ntibashobora no kuganira nawe,
yewishe mago yego
ntawe
ye anzura
bivuze ngo ugushira hamwe kwa mbere n'ugushobora kwihanganira na ugushira hamwe kwa kabiri n'ugutega abanda matwi ukabona uko uganira nabo kuko ntiwaganira nabo udashoboye kwihangana ubwo ni bwo buryo buzadufasha kandi abe neza nakomereza aho ngaho guza nubwo ariko nge kuri ku ruhande rwanjye ndabona bigoye bitewe n'uko abakira icyo gitekerezo mu buryo bumwe ni bakeya kandi abatwirwanya nabo bagomba kuba benshi ariko gusa byose ni urugamba no guhatana kuko ntabwo umuntu ajya gukiza atagiharanira no kugiharanira
ye urakoze uwishema
yego nange murakoze
depite Habineza anzura rero iki kiganiro ku bitekerezo by'aba bantu batatu
bose kandi nagira ngo mbaze bashimire ari Emmanuel ari Ishema ari na Jamad ngira ngo bose bagushije ahantu hamwe yuko kugira ibiganiro ari ikintu cyangombwa cyane ku buryo abantu batavuga rumwe bashoboye kuganira bakazagira umurongo wa mugani bavuga rumwe cyane cyane bakavuga rumwe mu guteza imbere igihugu tukavuga rumwe ko dukeneye amashuri meza tukavuga rumwe ko dukeneye ibitaro byiza tukavuga rumwe ko dukeneye umutekano urambye yewe nta gihugu cyaba kiza nk'icyo rwose tukaba dushobora kutumvikana rumwe bikorwa ariko tufite umurongo umwe tuvuga ngo twese tubasha kugana hariya imikorere cyangwa ibyo byagirwaho akaba bitumvikanamo icyo gihe ntabwo twashobora kurwana cyangwa se turwane ngo twicane oya ndumva nicyo kintu twifuza ni uko igihugu cyacu cyashoboye gahunda twasabye yuko hajya igiko cy'igihugu cyadufasha gutegura ibi biganiro cyo gukemura amakimbirane ya politike kuba kigizwe n'abanyapolitiki batandukanye abari muri sosiyete sivile abo mu madini abo hanze u Rwanda abo mu gihugu twese tukajya hamwe noneho icyo kigo kikafasha no gushyiraho gahunda yo kubitegura nibari bazatumirwa bizaba ryari bizabera he byose bikajyaho ibyo nitubikora rwose icyizere yuko tuzagira umutekano urambye tukazagira amahoro arambye ndetse n'amajyambere arambye kuko ibyo byose tukabikora tukora ayo majyambere ariko tukibaza se ayo majyambere azaba hari n'ejo n'ejo bundi azaba hari kuko tujya tubona ahandi tutibagiwe nk'aba birimo kubaza ikirenge ugasanga nyine abantu barimo gusengera ibyakuze imyaka n'ingahe urumva biba ari ibibazo tukumva ati ni byiza ni uko ibintu byacu twubaka bizaba ari ibintu byo kubaka n'umwuzukuru akazaza akabona ikintu cyubatswe kiracyahari akabona n'ibintu biracyahari ibikorwa remezo birahari byose ariko cyane cyane tuvuye muri ibyo bintu by'ibikorwa remezo mu mitima yacu tukumva ko tureba abantu dufite umutima umwe wo gukunda igihugu cyacu wo guteza imbere igihugu cyacu ndabizi yuko nuko uyu Ishema asoreje atarabe kubirwanya barahari ni benshi cyane ariko ndi kwizera yuko n'abayobozi bakuru b'igihugu barimo kubyumva kandi nta mugambi mubi kandi subiramo nta mugambi mubi dufitiye u Rwanda rwose ntabwo turimo kwifuza ngo tuzane ngo abajenosideri ntabwo ariyo twifuza ntabwo ariyo nibyo twavuze twifuza ariko yuko abantu tutavuga rumwe nabo baba bitwaje nk'abantu cyangwa batabitwaje tuganire nabo dushake igisubizo kirambye
yego
kugwana gusa ntabwo ariwo muti
honorable député Habineza uwishema yakomoje ku kantu mu magambo makeya nawe gira icyo ukavugaho kugira ngo twanzure n'iki kiganiro yavuze ati ibigano mu by'ukuri biragoye ako kantu yakavuzeho nawe ubona bigoye koko
kimishije kubera ko impaka buriya muri conference de presse twakoze twavuze ibintu byinshi cyane by'agaciro byinshi cyane by'amakuru byari byinshi kandi byari byanditseho n'amaradiyo yabivuzeho cyane ariko aka kantu konyine niko abantu batizeho cyane bimwe kuko kano batizeho cyane kafite agaciro kurusha ibindi byose ubwo kubera ko abantu batari kubivugaho rumwe ngiye ku rundi ruhande ni uko hajemo abantu basukana ngabo ntibasubiremo amazina yabo batanga ibitekerezo batatukana tutanga ibitekerezo mu bwubahane rwose icyo gihe tubaza kuba dufite imyambo turimo gutera n'abandi bashinzwe kutureberera igihugu baza kureba muri ibitekerezo bitandukanye twatanze babonemo icyakwira igishobora kubera abanyarwanda yewe dufite na minisiteri yashyizeho ejo bundi minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda nduva ariko yitwa mino bumwe nayo ishobora no guhabwa izi nshingano n'urugero ntanze ariko cyo turifuza ikigo cyihariye ariko n'icyo kigo gishobora no kuba kiri muri iyo minisiteri nayo birashoboka bikaba ari ibintu bizana amahoro arambye cyangwa se n'ubwiyunge bumwe n'ubwiyunge burambye bw'abanyarwanda
depite yego
ndabizi ko bigoye ariko biko bishoboka
yego honorable depite Frank Habineza ni perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije iri shyaka rirasaba leta y'u Rwanda kuganira n'abatavuga rumwe nayo mbibutse ko Frank Habineza yiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu 2017 aza ku mwanya wa gatatu yatorewe intebe ya depite mu 2018 honorable ndagushimiye cyane
nani ndabashimiye cyane kuri ikiganiro cyiza mwaduhaye kandi mukomereza urwose
namwe mwese nshuti z'Ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane murakarama.